Yesu yibazibwa abooluganda.
Praise Jesus, brethren.
Musibye mutya mu linnya lya Mukama waffe Yesu.
How have you been in the name of the Lord Jesus?
Nkulikeeyo mu kanyumiro kali akawedde.
Welcome back in the phase we finished.
Kansuubire okoleddwa bulungi nnyo.
We expect you've been done well.
Mu kigambo ekyo eky'okukuuma endagaano y'okukkiriza.
In that word of keeping the covenant of faith.
Nsuubira okwekebera bulijjo ng'oli mu kukkiriza.
I hope you check yourself always whether you're in faith.
Kinyweza ebisuubizo bye wakati wo ne Katonda.
Holds what is hoped for between you and God.
Waliwo ebisuubizo ebibeera jeno.
There are promises which are general.
Nga bikwatagana n'ekkanisa ffenna.
And they concern the general church.
Naye ne wabaawo eby'ekkanisa kinnoomu.
But there are also those individual promises.
By'otera okukola ng'oli eyo ne Katonda.
Which you usually do with God out there.
N'okola endagaano ye wakati we naye.
And you make your covenant between you and him.
Endagaano eyo yakunywerera mu kukkiriza.
The covenant is to stand strong in the faith.
Kati ye atuukiriza okukkiriza.
He who fulfills the faith.
N'akuyamba ne mutuukiriza mwembiri.
Helps you fulfill together.
Kale ekigambo kya magezi nnyo.
Now it's a very great wise word.
Kubanga olw'okwerabira endagaano buli kiseera.
If we forget the covenant all the time.
Tusiŋŋana emitawaana mingi.
We find many troubles.
Ye abeerawo nga mwesigwa.
He is there when he's faithful.
Naye ffe tukyankalana ne tutuusakyusa.
We keep changing.
Omanyi olunaku omutukuvu yali mu ngero n'atugamba.
You know one day the spirit was in Proverbs, he told us.
Temujjululanga bubonero.
Do not change the landmarks.
Ate era temwewaayo eri okukyusa kyusa.
Don't give yourselves unto changing.
Kwegamba ali atukuutira okunyweza endagaano.
Now he was emphasizing us to hold the covenant.
Endagaano y'okukkiriza.
The covenant of faith.
Okuva mu kulya n'okulya ekigambo kya
Katonda. Which comes from hearing and hearing the word of God.
Kale twekeberenga bulijjo.
Now let's check ourselves every day.
Kubanga bwe tutakola bwe tuti.
For if we don't do like that.
Tutandika mpola okuva ku mulamwa nga tomanyi.
Gradually begin to pervert it you don't know.
Naye bw'oba weekebedde osobola okulaba. Ate bwe weemanyiza okwekebera. Olw'oteekebedde omulokozi gw'oba wakola naye endagaano.
Kamaafu Yesu.
Ajja n'akugamba naye nno wasobezza
wano.
Endagaano yaffe ogivaako.
Naye
buli lw'otemanyiza okwekebera. Agamba kati ne bwe nnaamulabulira tajja
kisaako.
Kale twekuumire mu kigambo ekyo.
Omwoyo
omutukuvu kyayisiza musumba mukiibi. Tusobola okuba nga tukolebwa obulungi. Mu linnya lya Mukama waffe Yesu. Amanya n'eddoboozi. Omutume
Ronald Witness.
Wamu n'omusumba.
Together with Pastor Bosa.
N'omusumbi wafe wa
Bible. And our Bible reader Pastor Robina.
Tubaagala nnyo mwenna.
We love you all.
Mu linnya lya Mukama waffe Yesu.
In the name of the Lord Jesus.
Tusinziira mu buweereza buno.
We base in this ministry.
Omulembe omupya.
The new generation.
Ogulina okumanya Katonda okujjudde.
With the full knowledge of God.
Wamu n'ekitiibwa kye.
Together with his glory.
Yesu yebazibwe nnyo.
Praise Jesus so much.
Twagala okwongera okukuleetera okumanya enkwe za Setaani.
We want to bring to you knowing schemes of Satan.
Enkwe za Setaani eri Katonda n'eri Ekkanisa.
Satan's schemes against God and church.
Era nga si ku lw'amaanyi gaffe.
Not by our power.
Naye ku bw'omwoyo wa Katonda.
But by the Spirit of God.
Olwaleero tutunuulidde ku mitwe omusanvu egy'ensolo.
This day we look on the seven heads of the beast.
Za omutwe gw'ebyobufuzi.
And the political head.
Gwe gwafuna ekiwundu.
It is what got a wound.
Twagala kufuna obukakafu obwo.
We want to get that proof.
Obukakafu nti ku mitwe omusanvu egy'ensolo.
The proof that on the seven heads of the beast.
Omutwe ogw'ebyobufuzi.
The political head.
Gwe gwafuna ekiwundu eky'okufa.
Is what got the wound of death.
Naye nga jjukira bino byonna tubisomera mu mutwe ogwo.
But remember we studied all these in that head.
Okugamba nti omwoyo gwa Satani omubi.
Which says the evil spirit of Satan.
Gulwanisa oguli mu ngeri y'ensolo.
Which is in the form of the beast.
Gulwanisa omuntu okuva mu kifaananyi kya Katonda eky'amazima.
Humanity to shift him from the true image of God.
Okufuuka ekisolo ekitategeerekeka.
Become into an unusual beast.
Wabula ng'omwoyo wa Katonda.
Yet the spirit of God.
Ate atulwanira okudda mu kifaananyi kya Katonda eky'amazima.
To restore us to the true image of God.
So bwe tutunuulidde ekigambo ekyo.
Now when we look at that word.
Bwe twatuukira okuviira ddala ku mutwe ogw'ekifaananyi ky'omuntu.
When we reach right from the head of the human image.
ogwarabikira mufananyi kino ekya
Nebukadnezar
tulabanga ensolo omwoyo gwa Setaani guzze gusimba okuva ku mutwe
gw'omuntu
okumupoza esinga
naye
bwe twatuuka ku bigere
okuva
ku mavivi paka ku bukongovu
bwe
twalaba obwakabaka bwa Roman
Empire
obwalabikira mu nsolo eyo eyokuna
erina
emitwe omusanvu
erina
amayembe kkumi
obugere
obulinga obw'eddubu n'emimwa gy'emitwe
ng'egy'empologoma
era yo yonna ng'erabika ng'engo
twetegerezera
netumanya
nti
nti okusa ensolo ono okubanga esimbye ku bigere ebyo
okukyusa
lugendo lw'eggulu
olugendo
lw'obulokozi kulabika ng'abantu tebasobola kuddayo mu nsi yaabwe mu ggulu
kale
olw'okujwa nti twajja tuloze tulaba ensolo eyo
netwesiŋŋana
nga waliwo ekifaananyi ky'ensolo ey'okuna
ekimanyiddwa
nga Roman Catholic Church
Yes, praise Jesus so much.
Naye mukujja nga twetegereza ekigambo
ekyo. But in coming as we looked at that word. Jolly
twasembyeyo n'omutwe guno.
Yesterday is when we ended up with this heading.
Okugamba nti ekifaananyi ky'ensolo ey'okuna.
Which says the image of the fourth beast.
Ensolo ey'okuna emanyiddwa nga Roman Empire.
The fourth beast known as the Roman Empire.
N'ekifaananyi kyayo Roman Catholic Church.
And its image the Roman Catholic Church.
Kyakolebwa ensolo erina amayembe abiri agalinga ag'omwana
gw'endiga
obulokozi obw'obulimba yesu yebazibwe nnyo naye nga obulokozi obwo bw'obulimba bwagenda okukola ekifaananyi ky'ensolo eyafuna ekiwundu
omutwe
ogumu
on one of its head among the seven heads.
It was also netugamba katunyonyoke.
It's what we first go to explain.
Ekiwundu ekyekitala kitegeeza
ki? The wound of the sword, what it means.
Era twasembyeyo nga tumaze okunyonyoka.
Yesterday we ended up as to God explained.
Ebikwatagana n'ekiwundu ekyekitala ky'ekigambo kya Katonda.
What concerns the wound of the sword of the word of God.
Mukama waffe Yesu.
Our Lord Jesus.
Yayambala obubiina alabisibwa eno gyetuli mu nsi.
He clothed flesh and appeared unto us on the world.
Era eyasooka okujja muzimu gw'ekitabo
ogwamuwandiikibwako
n'engeri gye yatumamu omutume Pawulo n'atuukira ddala e Roma wennyini awaali beesi y'omutwe guno
ogw'ensolo
twasembyeyo nga tukuta obulokozi e Roma n'enjiri y'obwakabaka bwa Katonda era nga munnange tewaalingayo
bukatuliki
okutuusa ensolo ey'amayembe abiri obulokozi obw'obulimba obwatandika okulwanisa obulokozi
obwaddala
obwalabisibwa
ne
balyoka bazaala kye tuyita Roman Catholic Church naye nga Roman Catholic Church kifaananyi kyansolo eky'ensolo eyo
ey'okuna
emanyiddwa nga Roman Empire
which is known as the Roman Empire
kale olw'ekiwundu ekyekitala ky'ekigambo kya Katonda
olwaleero
twagadde tungeri tukakase nti omutwe gw'ebyobufuzi ku mitwe omusanvu
egy'ensolo
omutwe ogw'okusatu
the third head
ogw'ebyobufuzi
of the politics
nga gwe gwafuna ekiwundu
and it's what got a wound
yes yebazibwe nnyo
praise Jesus so much
jukira ensolo ey'okuna
remember the fourth beast
omwoyo gwa Setaani
the spirit of Satan
gwe gwali nga gufugira mu Roman Empire
when it was reigning in the Roman Empire
ye empire yali efuga amawanga gonna ag'omunsi
that's the empire which reigned over all nations of the world
naye nga yali eyita mu mutwe ogwo gw'ebyobufuzi
but it was passing through the political heads
okusobola okufuga emitwe emirala omukaaga
be able to reign over all the other six heads
so omutwe guno ogw'ebyobufuzi
now the political head
gwe gwagenda mu maaso okufuna ebizibu
when it moved
ekiwundu eky'okufa
get a wound of death
Roman Empire yasoka nevaawo.
The Roman Empire first disappeared.
Era n'okutuuka olwaleero.
And up to today.
Obufuzi bwayo tebunnaba kudda.
Its rulership has not yet come back.
Yes, you have asked me.
Praise Jesus so much.
Naye nga twagamba.
But we told you.
Nti wakati awo nga efunye ekiwundu.
That in the midst after it got a wound.
Ekyekitala ky'ekigambo kya Katonda.
The sword of the word of God.
Kama wafe Yesu.
The Lord Jesus.
Yaleeta obulokozi.
He who brought salvation.
Enjiri y'obwakabaka bwa Katonda.
The gospel of the kingdom of God.
Ebutuuka okutuuka e Roma.
And it reached to go to Rome.
Waliwo awo obulokozi obw'obulimba obwajjawo.
There was a false salvation which came in.
Okuyita mu ba empula ba Roma.
Emperors of the Romans.
Nadara Emperor Constantine.
Mostly Emperor Constantine.
Biba kugamba yensuri yamayemba abiri.
That's the beast of the two horns.
Agalinga agomwana gwendiga.
Which are like of the Lamb of God.
Eyazaali ekifaananyi ekya Roman Empire.
Which birthed the image of the Roman Empire.
Ekimanyiddwa nga Roman Catholic Church.
Which is known as the Roman Catholic Church.
Awo bagamba nti baali basuubira nti bwekuyita mu kifaananyi ekyo.
But they say that they hoped through that image.
Nti Roman Empire n'abeewonye ekiwundu.
That the Roman Empire would have gotten healed of the wound.
Ekiwundu guno egw'ebyobufuzi eddemu efuge amawanga gonna.
Of the head of the Paul. To resume reign over all nations. But it became very hard. What they did, they had to bring back the beast of the two horns, which are like of the Lamb of God. That is the false salvation. To heal the wound of the beast to totally get healed.
So in bear
that criteria and understand it.
Instead,
we've stood much to wanting to prove, that on the seven heads of the beasts, the fourth beast,
which
is known as the Roman Empire, the political head, it is what got a wound. The other heads,
where
there are the false churches, the
spirit
of wickedness,
omuli ebyenkolagana,
where there are social relations,
ebyenfuna,
the economics,
ebyobulamu ebyobulimba,
the healthy sector which is false,
the sports z'abasitaani,
and sports of the devils.
Zonna zaalina okubanga zibeera nafu.
All those had to get weakened.
Kubanga amaanyi gaazo gaali gazijja muto guno ogw'ebyobufuzi.
Their power, they were drawing it from the political heads.
Yes, yebazibwe nnyo.
Praise Jesus so much.
So omuto guno ogw'ebyobufuzi.
Now the political heads,
gwe gwafunira ddala obuzibu.
It's what got the problem.
Ekiwundu ekyokufa.
The wound of death.
Kubagamba nti ekiwundu ekyokufa.
When they say the wound of death,
we look
at that kingdom must be finishing and passing away.
Yes, we have
praise Jesus so much.
Na yenga umuto gumogumara umuto gumunga gumara.
But when you beat one head and the
nerve,
the political head,
mwesizona,
in all of the world,
singovo tabude biyobufuzi wirada biyonayo shukuru kono.
If you mess up a politics, every other sector can be messed up.
Yes, we have
praise Jesus so much.
So katugende tulabe.
Now let's go and see.
Kitufu nti ddala omuto gw'ebyobufuzi gwafuna obuzibu.
Slowly the political head got a problem.
Ate balowooza nnyo nti ebiseera ebisinga nti Mukama waffe Yesu yali azze fugira ku nsi.
And they thought much that Jesus had come to reign over this world.
Era ne batandika okulwanagana naye ng'akyali muto.
And they began to fight with him while still young.
Nga balowooza nti azze kukola bwakabaka ku nsi kuno.
And they thought he had come to make a kingdom on this world.
Afuge.
To reign.
Kali ikizibu we kyava.
Now the problem came from there.
Nti ye yali azze kubanga obwakabaka bwaba bumaliramu ddala amaanyi.
That he had come to totally weaken their kingdom.
Obwakabaka bwa Satani.
The kingdom of Satan.
Obuyita mu nsolo.
Which passed through the beast.
Ekiseera ekyo nga bwali bumanyiddwa nga Roman Empire.
In that time it was known as the Roman
Empire. Obwo tuwulidde mu kitabo kino eky'okubikkulirwa.
When you look in the book of Revelations.
Kubikkulirwa kumi na bbiri.
Revelations 12.
N'olwokusatu paka olwokutaano.
Verses 3 and 5.
Sitani yafuba nnyo okuyita mu bakulembeze abaali mu biro ebyo.
Try to pass through the leaders who were there in those days.
Bakerude,
the heralds,
bano bonna abannabyakufa, abafalisaayo,
the Pharisees,
ne bennyini ba Pireti,
and the
Caesar,
the Caesars.
Yes, yebazibwe.
Praise Jesus so much.
okulwanagana mu binnyo nga bamanyi azze ku byabufuzi.
And they knew he had come on the political agenda.
Era nga bamanyi agenda afugira wano.
And they knew he was to reign on this world.
Kituufu ekyali kirese Mukama waffe Yesu.
Truly what had brought the Lord Jesus.
Kulabika nga amalamu obufuzi bw'abasatani amaanyi.
Is to see that it weakened the rulership of the devils.
Naye okufugira ku nsi kye kyali kimulisa.
But to reign on the world, it is not what had brought him.
Kubanga ye ne bw'abeera mu ggulu afuga mu nsi yonna.
For he, even though he is in the heavens, he reigned over all the world.
Yesu yebazibwe nnyo.
Praise Jesus. Let's look in Revelations. Revelations 12, verse 3 to 5. Revelations 12 from verse 3.
Ne walabika kabonera akalala mu ggulu, era laba ogusoto ogumifu ogunene ogulina emitwe musanvu n'amayembe kumi, ne ku mitwe gyagwo engule musanvu. Olunya olwokuna, n'omukira gwagwo ne guwalula ekitundu ekyokusatu eky'emmunyeenye ez'omuggulu ne guzisuula ku nsi. Ogusota ne guyimirira mu maaso g'omukazi eyali agenda okuzaala, bw'alizaala gulyoke guliira ddala omwana we. Nnyolokutaano, n'azaala omwana ow'obulenzi agenda okufuga amawanga gonna n'omuggo ogw'ekyuma, n'omwana we n'akwakulibwa n'atwalibwa eri Katonda n'eri entebe ye ey'obwakabaka.
Yesu yebazibwe nnyo.
Praise Jesus so much.
Entebe y'obwakabaka,
the throne of the kingdom,
ya Mukama waffe Yesu Kristo,
the Lord Jesus Christ,
teri ku nsi kuno.
It is not on this world.
Yesu yebazibwe nnyo.
Praise Jesus so much.
Kubanga yakwakulibwa oba yasikirwa n'atwalibwa eri entebe ye.
He was lifted, taken to hit the throne.
Okusinziira bye tusomako mu bigwa abatume essuula esooka,
according to what we read in the Acts chapter 1,
olunyiriro lw'omwenda paka olw'11,
verses 9 to 11.
Tumanyi nti oluvannyuma lw'okufa n'okuzuukira kwa Mukama waffe Yesu,
after the death and resurrection of Jesus,
yasitulibwa n'atwalibwa eri entebe ye y'obwakabaka.
He was lifted, taken to the throne of his kingdom.
Entebe ye y'obwakabaka bw'omuggulu.
In the kingdom of heaven.
Ibu yali ali ku nsi kuno.
But when he was on the world,
yes, Satan yali amanyi.
Satan knew.
Nti kakati kirabika nze akolere ddala ku ntebe afugire ku.
Perhaps he had come to put his leadership and rulership on the world.
Era ekyo n'akiteeka mu abo bakabaka bonna.
And that he put it in all those kings there.
Abaali bafuga ensi eno.
Who reigned over this world.
Nga bafuga wansi wa wa Caesar,
and the reigned under Caesar,
yali akulembera mu Roman Empire,
was the leader of the Roman Empire.
Yesu yebazibwe nnyo.
Praise Jesus so much.
Kuva otunulidde nga mu kubikkuli b'essuula y'12,
that's why we looked in Revelations 12,
n'olunyiriri olw'okusatu paka olw'okutaano,
verses 3 and 5,
nti ne walabika akabonero ak'ekitala akalala mu ggulu,
there appeared another sign in heaven.
Yesu yebazibwe nnyo.
Praise Jesus so much.
N'alaba ogusota,
and he saw the dragon,
ye Sitaani,
that is Satan.
Nga bwe tusomamu ku bigwa 12 olw'omusanvu.
Revelations 12:7
paka olw'ekkumi. Abatunnyonnyola nti Sitaani ogwo ogusota ogw'edda. Yesu yebazibwe nnyo.
Praise Jesus so much.
Kale ogusota guno bw'ogulabye n'emitwe musanvu.
When you see the dragon with seven heads,
n'amayembe kkumi,
and the ten horns,
era n'ensolo bw'eti bw'eri.
Even the beast is like that.
Okusinziira mu ku bigwa 13.
According to Revelation 13.
Olunya olusooka paka olw'okubiri.
Verses 1 to 2.
Nga n'ensolo yennyini erina emitwe musanvu,
and the beast itself has seven heads,
n'amayembe kkumi,
and the ten horns.
So olutalo wadde wano gw'olabanga gusota gwe gwali mu Sitaani kennyini.
The battle you see as if Satan was in the dragon itself.
Naye ensolo kubanga era ensolo era bwakabaka bwe.
But because the beast is his kingdom.
Yesu yebazibwe nnyo.
Praise Jesus so much.
Obutwalibwa Jezebeli kankani.
It's taken over by Jezebel now.
Naye nga kigambiddwa nti ddala ogusota ogwo.
But it's said that truly that dragon.
Ne gukola olutalo.
It made a war.
Umwana w'okufuga amawanga,
and the son was to reign over nations,
n'omuggo ogw'ekyuma,
with an iron scepter,
naye omwana n'atwalibwa eri entebe ye.
But the son was taken to his throne.
Wabula jjukira nti bwe yali ali ku nsi kuno,
but remember when he was on the world,
abasinga baali balowooza nti obufuzi bwe bugenda kubeera wano.
Most thought his rulership was to be on the world.
Era Sitaani yatandika okwekengera ennyo,
and Satan began to always be attentive over that.
N'okwagala okumukemakema adde ku sayidi ye.
And wanting to tempt him, get on his side.
N'amugamba nti amuvunnamira asobole okumuwa obwakabaka.
Tells him to bow for him that he gives him the kingdom.
Nga bwe yali abuwadde Caesar mu biro ebyo.
He had given it to Caesar in those days.
Yesu yebazibwe nnyo.
Praise Jesus.
So olutalo lwali nnyo ku by'obufuzi.
No, the battle was much on the politics.
Newankubadde Mukama waffe Yesu ye yali asinzira mu nsi y'omwoyo okukola byonna.
Even though the Lord Jesus based in the spiritual world to do all things.
Bw'oba osomye mu Luka Luka esula eno eyokuna.
When you read in the Luke 4,
Satani yalinga yagabira kabaka b'ensi obufuzi.
Satan was the one who seemed to give kings of the world rulership.
Kati yalowooza.
Now he thought.
Nti omwana ono naye ayinza okumuwaki.
That this son we can give him rulership.
Yabafugire wansi we.
He reigns under him.
Ku by'obufuzi.
On the politics. But it was not meant to work like that. Let's read and we see in Luke.
Luka esula ya kuna olinyolo kutano.
Luke 4:5.
Namulinyisa namulaga obwakabaka bonna obw'omunsi mu kaseera katono. Olinyolo mukaaga. Sitaani namugamba nti nakuwa gwe obuyinza buno bwonna n'ekitiibwa kyamu kubanga naweebwa nze.
You
hear what he spoke?
He
told the entire world. He gives the kingdoms of it to whoever he wishes. And in those days, Caesar is the one who had it. Who was the emperor of the Romans? And Satan had given it to him. But he first bows to him. You have
to
know what happened in that time. Most don't know on the head of the beast. The fourth beast. Known as the Roman Empire. But on the seven heads it has. Which head got a problem? But it was the political head. It was what got the problem. After this son was born, when we last heard in Revelation 12, verses 3
and
5,
and
the dragon made a serious battle. Satan waged a serious battle.
Through
the son was to reign on the world with an iron scepter. But the problem he did know his rulership was to best where.
Wanga Bible yakomekereza egambye nti n'atwalibwa n'etebe y'obwakabaka mu ggulu.
Bible ain't saying it was taken to the throne of the kingdom in heaven.
Babuli ebyo byali tebinnaba kubaawo.
But before that happened,
nga bw'owulidde mu Luka esula ey'okunanya
olw'okutaano. Like we've heard in Luke 4:5.
Paka olw'omukaaga.
And to 6.
Sitaani mu biro ebyo.
Satan in those days.
Mukama waffe Yesu w'azaalirwa.
When Jesus was born.
Ensi yali agiwuliranga erimu ki?
He felt the world was in his grip.
Bikwatagana ebyobufuzi.
What concerns the polity?
Kubanga bw'obeera n'ogwo omutwe osobola okufuga emitwe gyonna omulala omukaaga.
How that head you can reign over all the other six heads.
Namugamba ogenda kunvunnamira.
Told him you're going to bow for me.
Nkuwa obwakabaka.
I will give you the kingdom.
Kubanga bwampeebwa ate kati nzinze mpa buli gwe mbanjagala.
It was given me and I give it whoever I will.
Kati mu biro ebyo.
In those days.
Emperor Caesar yali akulembera mu sitaani gwe yali awadde.
Emperor Caesar was the one living is what Satan has given
him.
Right from Rome.
And he
reigned over the entire world together with Satan in the
politics.
When we heard that Jesus
maybe
he has come to reign. And he challenged him saying that he bows to him to give him leadership. At least the rulership of Satan will remain working. Let's repeat the verses 5. Luke chapter 4 verses 5.
Namulinyisa namulaga obwakabaka bonna obw'omunsi mu kaseera katono. Olunyolo mukaaga. Sitaani namugamba nti nakuwa gwe obuyinza buno bwonna n'ekitiibwa kyamu kubanga naweebwa nze era ngabira buli gwe njagala. Olw'omusanvu kale bw'ononsinza mu maaso gange buno bwonna bunaaba bubwo.
Olw'omunaana
Yesu n'addamu namugamba nti kyawandiikibwa nti osinzanga Mukama Katonda wo gw'oweerezanga yekka. Olw'omwenda n'amutwala mu Yerusaalemi.
Yesu yebazibwe
nnyo. Praise Jesus so much.
Waliwo manya ebigambo byesitalabye mu Luganda.
You know, the words are not in the Luganda version. In the verses 8.
Yesu yebazibwe nnyo.
Praise Jesus so much.
Naye nga mu byonna.
But in all.
Ebiro ebyo Sitaani nga yeewulira obufuzi bw'ensi.
Those days Satan felt the whole politics of the world in his grip.
Era nga bw'abuwagulya gwayagala.
And that he gave it to whoever he wished.
Naye atasobola kukuwanga tomuvunnamira.
But he can't give it to you before you bow to him.
Omala kumuvunnamira.
You have to first bow to him.
N'akuwa obutwe obwo ebyobufuzi.
And he gives you the political head.
Ne mufuga ne Jezebeli.
You reign with Jezebel.
Kati ye asemba yo kutiko.
He is the uttermost top.
Kati chizibu eche aliwo.
Now the problem which was.
Kati tunabatu kamuruka wano.
Before we reach in Luke.
Bageza kwa mwana ono bangutenga buchari nga achari baby.
He tried to kill this child while a baby.
Kubanga kati mchisele cho sitani yali inga itambo bano wakabaka.
Right now this time Satan passed through this king.
Nadala ka, kabaka kerudi.
Mostly King Herod.
Yali wa mchisele cho nga alikubukule mbeze wa Israeli.
That time in the leadership of Israel.
Ha, musoto angegwa ite yu magwagala kumutanga chali
mwana. Dragon passed there wanted to kill him while young.
Abasi inga wadu uzogoro tawo lulwari nutia.
Most think whether how that battle was.
Yali wali rusinzi ndekochi.
And it based on what?
Tell you
the secret thing which was there over that
world. Though
Jesus had concentrated much on the spiritual world, the church,
for its
what have authority
to
hunt down all the powers of darkness,
if
it stood well,
yes,
praise Jesus. Now these are focused that he was to get to the leadership and even campaign for it.
Campaign
in Israel and in the world that he will be elected.
That
was the problem and the long thoughts which they had.
Now they didn't know
how his rulership is to come.
Because that's
when they ask him, when is your kingdom coming?
And he said
it doesn't come without one manifestation.
The way
it stands is a spiritual way.
Yes, we ever see when you
praise Jesus so much. Now you see contentions in
love. He
takes him, tells him how to give you leadership.
Now
first look for him while young. When you look at Matthew
2.
They first hunted for him while young. Satan wanted to kill him while young. Lest he grows and becomes a problem to him. And things fail. Because it involved the angels and the Holy Spirit. To be able to keep the king. The Lord Jesus. The King of Kings.
Yes, we have
praise Jesus so much.
So
now, I want you to get revealed of this battle. Most people read Revelations 12. Verses 3 to 5. And the dragon made a war.
And
the son wanted to kill him.
And
the son was not left. The taken. Don't know what the, and how the battle was. When they did see Satan start officially
and
is fighting with the Son,
the
Lord Jesus,
the
one
who
reigned over nations with an iron scepter. But the battle was moving on of the politics.
Yes, he was
praise Jesus.
And
here we see him preach things of church. Satan says if they take the political seat from me, and I am finished. Jesus had to pass through the church. Through the sword of the word. That you may harm the political head. And the targets they failed to calculate them. You know, we might be here.
You know,
we're going to mess up the politics in the entire world. But they don't know of it. For it seems a joke. And it's like a mere word. You get a wound gradual.
You get to see
the wound is of death to totally finish.
Yes, we have been
praise Jesus.
Let's see the battle
after he had just
Satan,
and Satan was in Herod.
Again,
moving God wanting to kill the son while young. And why they kill him is the politics. Let's read. Matthew chapter 2 from verse 1.
Awo Yesu bwe yazaalibwa mu Besirekemu eky'Eyudaaya ku mirembe gya Kerodi Kabaka, laba, abagezigezi abaava ebuvanjuba ne bajja e Yerusaalemi. Olunyo olw'okubiri. nga bagamba nti ali ludda wa oyo eyazaalibwa kabaka w'Abayudaaya.
Soma bulungi.
Ali ludda wa oyo eyazaalibwa kabaka w'Abayudaaya. Kubanga twalaba emunyenye ebuvanjuba ne tujja okumusinza.
Kakati ekizibu.
Now the problem.
Abaraba emunyenye ye mu bbanga abagezigezi.
Those who saw is start the wise man.
Bobo tunulidde Matayo sura ine
yokubi. When you look to Matthew 2.
Nyoli soka lulokubi.
Verses 1 and 2.
Abagezigezi kubanga abagezigezi bali basibwamu ekitiibwa mu bwaka bwa Babiloni.
The wise men were honored in all the kingdom.
Era mujjukira okuva ku bwaka bwa Babiloni.
Remember from the kingdom of the Babylon.
Babirangamu abagezigezi ba kabaka.
They were the wise men of the king.
Abasibwamu nnyo ekitiibwa.
And they were so much honored.
Era baba wange ebifo ebikulu ddala.
Gave them honorable places.
Ati ku luno bajja balaba emmunyeenye.
This time they came to see the star.
Eya kabaka wa bakabaka.
The king of kings.
Bajja bayingirira ddala Yerusalemu.
They entered right to Jerusalem.
Bagamba ffe twalabye emmunyeenye.
They say we saw the star of the king.
Era tuzze tumusinze.
Come to worship him.
Yesu yebazibu.
Praise Jesus.
Kati kabaka Kerode nanga.
Now King Herod says,
kabaka chono na abagezigezi gwe basinze yazaliddwa mu nsi
muno. Even the wise men worship him, he was born in the world.
Kati olutalo luno olwaggukawo.
Now the battle which was waged.
Terwali nti ye nga Kerode nti yali alwananga ye
yekka. He asked Herod did fight as him.
Ngabo tusoso okubulira.
Just as we first heard.
Nako bikulibwa 12.
Revelation 12.
Onyoro okusatu paka oroko
3 and 5.
Ngabo tulaga nti ogusota sitani kenyini.
Show the dragon Satan himself.
Yago okulwanisa omwana.
He came to fight the son.
Yazaliwa omukazi.
He was born by the woman.
Yali alinofuga mawanga gonna.
He was to reign over all nations.
Nomuko ogwekyobwe.
With an iron scepter.
Ayo mwana yuna asikuliwa na disibwe mbwa kabaka ogwomugulu.
The son was lifted, taken to the kingdom of heaven.
Yali entebe yobwa kabaka.
Where there is the throne of the kingdom.
Yesu yebazibwe.
Praise Jesus.
So tumulide nti kumusolo eno
look on this beast
emanyiddwa nga Roman Empire
known as the Roman Empire
ensolo eyokuna
the fourth beast
omwoyo gwa Satan mu Roma
period of Satan in Rome
omutongo by'obufuzi gwe gwafuna ekiwundu
the political head is what got the wound
mukaseera kano
in this time
tumulide ogusota kwe
look at this dragon
Satan ngali mukabaka Kerode
and he's the king Herod
balwanisa omwana nga akyali muto
fight the son while young
abaluwuza obufuzi bwe gwakubeera wano ku
nsi and he think his rulership is to be on the world
Enga mutwadde tulabe ebyajjo twakugambye.
When we saw yesterday we told you.
Tiyaita mu kanisa.
That he passed through church.
Naafulumye ekitala ky'ekigambo.
Release the sword of the word.
Oko ensole eno okwefuna ekiwundu.
That this beast may get a wound.
Bo baabiranga bakonsentratinze ku byabufuzi.
They were concentrating on the politics.
Nga yali mu kanisa.
And he was concentrating on the church.
Okusobola okukosa obufuzi bwa Satan.
Be able to harm the politics of Satan.
Bwayitanga mu Roma.
Which passed through Rome.
Yesu yebazibwe.
Praise Jesus so much.
So bwe tweyongerayo wano mu Matayo sura
Now, when we move ahead in Matthew 2,
Odonye,
verse 3, after King Herod
heard,
truly a king has been born a new king, even the wise men are to worship him, that's when Satan entered him. You know, Satan, when you get jealousy, and he gets a space to enter you,
you've
already opened your hearts. Let's move on, we hear.
Matayo isura ya kubiri onyolo kusatu.
Matthew chapter 2 verse 3.
Kerode kabaka boyawulira ne yeralikirira era nabe Yerusalemu bonna.
Abantu bonna yeralikirira kubanga ne Caesar yali yasindika yo kubaka we.
We are worried for even Caesar had sent his ambassador there.
Akamba hii kabaka chenzi wa mopia.
What? New king has arrived.
O manjimu birebi Roman Empire yange gena maso na ukufuga.
Because this as Roman Empire moved on to reign.
Nga Caesar tayagala ulira yo muntu ye nagamba.
And Caesar never wanted to hear any other person say that I am king.
Oyino ku specify oli kabaka kiggwa atakuvunna miranga
ko. Specify which king are you was never bowed to him.
Wanga ye obukulembeze bwe yali yabujja direct eri Satan.
He had gotten his leadership right from Satan.
Nabwe twagambye nti ensolo eno.
Like we told you the beast.
Etegeeza omwoyo gwa Satan.
It means the spirit of Satan.
Oba kabaka bwa Satan.
The kingdom of Satan.
Naye nga tutunulidde engeri nga tunoonya ensolo eno engeri gye yafunamu
ekiwundu
n'okutuuka okukolebwa ekifaananyi kyayo Roman Catholic
kubanga
bagamba nti ekifaananyi eky'ensolo eno
baakola
ekifaananyi ky'ensolo eri yafuna ekiwundu
kugumu
ku mitwe omusanvu se bwe tumala okuba nga tumaze okuzuula
mutwe
ekyo ogwafuna ekiwundu tusobola okuzuula engeri ekifaananyi gye
kyakolebwamu. Yesu
yebazibwe.
So
omutwe guno ogw'ebyobufuzi
gwagenda
maaso n'ofuna ekiwundu ddala eky'okuggwerawo
ddala.
Y'ensonga lwaki Roman Empire yamuwulira nga tekyavuga.
Naye
ng'ate ebiragiro by'ensolo eno ey'okuna emanyiddwa nga
Roman
Empire ng'omwoyo gwa Sitaani nga gusinzira mu Roma nga gwakufuga okutuuka okudda kwa Mukama waffe Yesu. Wabula kati obufuzi obwo tebukyaliwo mu maanyi gaabwo olw'ekiwundu, ate nga olw'ekiwundu ekyo baakola ekifaananyi ekimanyiddwa nga Roman
Catholic
nga ffe tulowooza mu kkanisa naye nga kifaananyi kya bwakabaka buli obwa Roma oba ekifaananyi ky'ensolo emanyiddwa nga
Roman Empire. So
twagala tukakasa ekiwundu kino mutwe ekyogwafuna ekiwundu ky'okufa n'okutuuka okulabika nga obwakabaka obwo tebusobola kuyimirira ne buwulikika
nnyo.
Yesu yebazibwe nnyo. Twabadde twogera ku kigambo ekyo jjo
ne
tukugamba nti olw'ekiwundu ekyafunibwa ku by'obufuzi wajjawo First World War ne Second World War
nga
zivudde ku ki? Zaava kuba nti omutwe ogwa obufuzi obwasinziranga e
Roma
okufuga amawanga gonna
bwali
tebukyagenda mu maaso nakufuga. Yesu yebazibwe
olw'ekiwundu
kye baafuna eky'ebyobufuzi. Waafubutukayo amawanga mangi agaali gaagala okufuga awo ne wavaawo entalo naye nga kyali tekikkirizibwa kujjawo ggwanga ddala litwala obufuzi olw'ensonga nti Roman Empire obunabbi bwali bugyogeddeko nti ejja kubaawo paka
okudda
kwa Mukama waffe Yesu. Yesu yebazibwe. So nga tukyagenda mu maaso n'okulaba omutwe guno ogw'ebyobufuzi engeri gye gwafunamu
ekiwundu,
lwaki tusoma nnyo ekigambo
kino?
Abantu tebamanyi obukatuliki
bwatandika
era abasinga balowooza yandibanga yeddiini Yesu gye
yatandika.
Yesu yebazibwe. Naye nga bwe twagambye nti mu kiseera ekyo wajjawo obulokozi
bw'obulimiwe
bwavaamu ekiyitibwa Roman
Catholic.
Yesu yebazibwe nnyo. So katusooke tweyongereyo nga tunnyonnyoka ku by'omutwe gw'ensolo olusozi olw'ebyobufuzi ebyafuna ekiwundu eky'okufa tukyali mu Matayo essula ya kubiri.
Matayo essula ya kubiri olulimi olw'okuna. N'akuŋŋaanya bakabona abakulu bonna n'abawandiisi ab'abantu n'ababuuza nti Kristo alizaalibwa wa? Nabo ne bagamba nti mu Besirekemu eky'e Buyudaaya, kubanga bwe kyawandiikibwa nnabbi bw'ekityo nti, naawe Besirekemu ensi ya Yuda toli mutono mu balangira ba Yuda, kubanga afuga aliva mu ggwe alirunda abantu bange Isirayiri.
Yesu yebazibwe.
Praise Jesus so much.
Ati kabaka Kerode yalimu omusota guno Sitaani.
King Herod held this dragon Satan in him.
Okusina ebitusome mu kubiku ya 12.
According to what written Revelation 12.
Olyoro okusatu paka olyoro okutaano.
3 and 5.
Okusota n'ekutanula okulwanisa omwana.
The dragon awoke to fight the sun.
Sitaani teyajja n'alwanisa direct yawo nga bamulaba.
Did come to fight direct as was seen.
Yasooka n'ayingira mu kabaka ono Kerode.
First entered this King Herod.
Yasooka babatolinganga asinzira mukabaka ayagala okutta omwana kubanga yabuuliriza nnyo kabaka oyo bagenda kumuzaalawo.
Kati
ekizibu ekyaliwo bakabona nabo baali tebamanyi nti kabaka Kerode yali amaze okuyingira mu Sitaani
dda.
Bababuuza omwana bamuzaala nabo nga bannyonnyola.
Ask them where the son is to be born, they to explain.
Yesu yebazibwe.
Praise Jesus.
Naye ng'otunuulira ebyaddirira wansi.
When you look what followed down.
Katusoma olunyi olw'omusanvu.
Let's read verses 7.
Matayo essula ya kubiri olunyi lwa musanvu.
Matthew 2 verses 7.
Awo Kerode n'ayita abagezigezi kyama n'ababuuliriza nnyo ebiro emmunyenye be yaakamala okulabika. Olunyi olw'omunaana n'abasindika e Besirekemu n'abagamba nti mugende munoonye nnyo mulabe omwana bw'afaanana, naye bwe mumulabanga ne mujja mumbuulira
Yes, he was going.
Praise Jesus so much.
And
you think you see Satan plotting for the sun? King Herod calls the wise men. And he inquires much from them. When the star appeared, now go, but when you see the sun, because it's the King of Kings, you two report to me and I go to worship him.
Yes,
in God's explanation through the vision, in the dream he says, that one wants to kill the son. In Herod, in one
city,
Satan himself.
So
when you look at the head of the beast, the fourth beast,
Roman Empire,
known as Roman Empire,
where
it bases to pervert the nations in the journey of heaven, and they create purgatory and the other places,
even
to take away salvation and the gospel of the kingdom of God.
So
they
based
much in the word of fighting the Son of
God. Roman Catholic
like that the Roman Catholic is in peace of Jesus. For them, they are still in the battle. That's why when they say them pray in the name of Jesus, they don't pray through it.
They pray,
Hail Mary, pray for us.
And
they put many other saints there. Now they totally perverted the gospel of salvation. Why the beast you see lines up on the human feet?
Yes, you have been.
Praise Jesus so much. Let's move on. We hear
Matayo esula ya kubiri olinyolo mwenda.
Matthew chapter 2 verses 9.
Beba ulira kabaka nebagenda labe munye nyeyo jebala bila ebuvanjuba neba kulembera Neja na imira wakulu omwana wali. Olinyolo kumi. Bwebala be munyenye. Nebasanyuka esanyu linji nyo. Kumi na rumu.
Omanyidu wachi basanyuka.
You know why they were overjoyed?
Azitaba ingiri waka waka kerudi.
After they entered to King Herod.
Munyenye nebu.
And they start disappeared from them.
Nejukire munyenye jetuwa kila kaba marayima.
Yet remember the star we speak of is an angel.
Munyenye zinezaburi.
These are not the usual stars.
Wanga waliwe chame chogira kwa marayika nge munyenye.
There is a mystery speaking of angels as the stars.
Ngamu tusomamu kubikuliba isuri yomwenda.
As we read in the Revelations 9.
Urunyi olisoka norokubili.
From verses 1 and 2.
Ite munyenye neva mkulu.
That the star came from heaven.
Na wewa echisumuzo chobunyo kutakamu.
He was given the key of the bottomless pit.
Na yewe tukatunulide kubikuliba abidi urunyi olisoka.
Luke Revelation 20 verse 1. And he said the angel of the bottomless pit. It was flown from heaven. And he holds the big chain. And he was given the keys of the bottomless pit. What they call the star of the sun. This was
the
angel Gabriel.
He
moved upon his entire path. You know, many people deceive people from right here. Whoever is born, every person born, God puts a star for them in the sky.
Like
those are the many stars you see up there. And the father told Abraham, as you see the stars on the heavens, even your offspring will be like that. Everyone was born, they put one star. That is madness. Because the stars were created once in Genesis. But what
we
would have put called the star put upon a person is an angel. Every child born till you anger him and he gives up on you. And you begin to shift from
the
journey of God and you do your own things. Let's move on. We hear
Matayo esula ya kubiri onyora kumi na rumu.
Matthew chapter 2 verse 11.
Neba yengira munyumba nebalaba omwana ne Mariamu nyina nebavunama nebasinza omwana nebasumulula ensawo zaabwe nebamutonera ebirabo bya zaabu n'obubaane n'omugavu
Yes, you must win you.
Praise Jesus so
much.
The angel of the Lord moved in the form of the star in the sky.
He's
the one who moved ahead to show them where the place was. When he reached them and they saw the Son, the King of Kings, the Lord Jesus. But remember, Satan, while in Herod, he said, when they see the Son, they take him there to worship him. The question is here. Was Satan not able to look where Jesus was? Bible says, the spiritual man searches all, yet he too can never be searched. Surely Satan saw the Son as him, but he could not locate him. Now we had to, based on the saying, those who had given themselves
believe
had an angel show them where the Son is. That he passed through them, reaches there, and
he
do a person and he murders.
So, what was the memory of the Corinthians?
Well, Corinthians chapter 2. He said the spiritual man touches all things, yet he himself can't be searched. Truly, they looked for him in all ways, but to see him it was hard. Now, Satan just said, let me enter a human being. And he entered in King Herod. To search, pass through him to reach where the Son is. Angels who protected the Son moved him from different places. The angels told the wise men like this. Matthew chapter 2, verses 12.
Katonda bwe yalabulira mu kiroto, balemo kuddayo eri Kerode. Ne baddayo ewaabwe mukube ddala.
Katonda ngaita mwoyo mutukuvu.
God passing the Holy Spirit. And the angel Gabriel. He brought them a dream, he told them. The one told you, who told you, go back, tell him. Tell him where you've seen the Son. First look at how he looks. As they saw, he wasn't alone. And he
is
something with horns.
And he
says Satan wants to kill the Son. Don't go back there past another route.
Herod
sat waiting for the wise men. The wise men did come back.
The
wise men beyond what I told them. Yet he is the wise above all, the living God.
He
directed them to head another route. Let's move on to the next verse. Matthew chapter 2, verses 13.
Praise
Jesus so much. Even Joseph was warned, and he told him, get the son and the mother, take them to Egypt. Because Herod is searching for the son to kill him. Remember when we read Revelation 12, 3 out of 5,
he
told us the dragon is what looked for the son to kill him.
If we have
been able to connect this well, Satan says the son was to reign over nations, yet he said that the world was given him. He gave it whoever he wished to reign on his behalf.
Most
people see that the battle we see in Revelation 12, verses 3 to 5. Satan looks for the Son. How comes we've not seen it yet? Will it happen when he comes back the second time?
Bring
that battle indeed happened. And the Son was taken to Egypt.
kiri
why taken to Egypt
ejo nako kumanya
that we need to know that
kumanya mubirebyo base ya satani enkuru atera awali ekitebe
there is the major base of Satan where the base was
ekyebyo burogo
of the sorcerers
where Jari missed
it was in Egypt
base yebyaki yebyo burogo
the base of the sorcerers
ade kizibu ne batwala wali wenyene
now the problem they took the bread at the base of the devils
omutu namteka
and they put him right there
kati mamono nyeriyo
na ndio elsewhere
kumbali wana kujitembea cha moyo
right at your base
yes you was
praise Jesus so much
omanyibu boya gara police nemezura mobi
you know if you want
omuteka mu police
you not to discover the thief you put the thief right in the police
ababa sinjira mu police
he steals them basically the police
ngona abadde yo gwe baji
like this one who was there whom they sacked
wana mu Uganda
here in Uganda
abadde omubinga ali mu police
he's been a thief and he's been in police
aya ajikulira
and is the one who is in charge of it
agati ngaba munonya banonya ate mura Uganda
for the one murdering Uganda
kumba ali wali ya kulira
yet is the one in charge
ya kulira police no
charge of the police which is hunting for the murderers
agati tugena mogira kukubanga
kuswagala
kuteka atalo mubiri
don't want to put battles in the flesh
na yaba mumanyi kondoza mumanyi
those who know of him maybe you know him
agati mubiri ebyo
now in those days
which to bechali kumukama afi
that's how it was of the Lord Jesus
what yeti ali mubi
though he was not a thief
na yeye aliaze kora chiwondo kumsoro obakabaka bwa satan
he inflicted a wound on the beast the kingdom of satan
na dala kumutwe kwebyo bufuzi
mostly the political head
ugwasi njirange nyo e Roma
which based mostly in Rome
yamanyi bwanga Roman Empire
that which was known as Roman Empire
yes ye bazwenyo
praise Jesus so much
na ye bobo tunulide mo Yohana sura ya 18
you look to John 18
wabione ebirowoze bifugwe
bwe even if a thoughts like this
ebikwatagana ku byobufuzi
which concerns the politics
abarowoza kirabikaze kufuga banonga asinzira ku nsi
thought perhaps he had come to reign based on the world
ekizibu yabe kweka
the problem he hid from them
ke kitala ke kigambe kyali mukirato kyacho
that was the sword of the word which was in it first
kyali tuchiwondo konsoleno
brought a wound on this beast
oba obakabaka bwa Roma
or the kingdom of the Romans
Roman Empire
the Roman Empire
yali efuga amawanga gonna
spread over all nations
rachine kutunolide nyo
why we look much on this word
twagalo otuko kutegera
want to reach to understand
obubi bwa Roman Catholic
the evil of the Roman Catholic
na madini gonaga gwa
and all the religions we have in it
erotegere obubi bwa burokozo bwo bulimba
understand the evil of the false salvation
kubanga burokozo bwo bulimba
that false salvation
esole ya mayemba abiri
the beast of the two horns
agalinga ko mwana gwe
which are like of the lamb of god
we wako likifana nyeto
it's what made that image
jesu
of the beast
atamu kusemba yo
at the end
kila gati yo yenyine esole ya mayemba abiri
which is the beast of the two horns
agalinga ko mwana gwe
which are like of the lamb
of god burokozo bwo bulimba
the false salvation
bwe budiza ndala abantu mu Roman Empire
what takes people back to worship the Roman Empire
busoka kubaza yo mukifana nyi
first takes you back to the image
Roman Catholic
Roman Catholic
atine bizondala Roman Empire nyini
move you right to the Roman Empire
yeso ngalwachi lero mulabo burokozo obusinga
expect you see most salvation
buze yokwe wandisa madini
you have gone back registered in religions
yesu yebazikwe
praise Jesus so much
so ibigambo tuzo kwa tubiruka sawa zero
now we may be bring these words now
ugama eh listen now
atatini yokwe
biri kumanya kuri wala
this knowledge is far
bayita basumba baba basumba
you call pastors to preach for them
gwe toli mchumba
aren't you a pastor
obato linabi
obato
limusomesa
not a teacher
obato limubulizi wangi
an evangelist
waiti kwakubera bobezi
we are called to just hang there
fenna katonda byaiti lyo bulokozi
all of us got called to salvation
waiti kwakora bamune katonda
we are called to work together with god
ateta welezwa na mikono
it is not served with hands
wabula tuwe bilabo byomo ebatu weliza
as spiritual gift through which
so chikugwani dokumanya ebyali we byandala
we call of you to know the realities of what happened
Yes, you have been with
me. Praise Jesus so much.
Oro ndo tuliyoka tuyimira oburunje.
Then we stand well.
Atuweleza mbintu byetutegeera oburunje.
Things we understand very well.
Yes, you have been with
me. Praise Jesus so much.
Atugende ko mu Yohana.
Now let's go to John.
Pongero kukakasanti kumsoro ene yokona.
We move to prove that on the fourth beast.
Emanyiddwa nga Roman Empire.
Which is known as the Roman Empire.
Yakoli gwe kifano ekimanyiddwa nga Roman Catholic.
They made an image for it known as the Roman Catholic.
Oluvanyuma lufuna ekiwundu.
After getting the wound.
Omutugwe byomufuzi gwe gwafuna ekiwundu.
The political head is what got a wound.
Era tekuba funa ekiwundu.
If it did get a wound.
Mutufu singa tulibo binyo.
Would have been so bad love.
mumanyi Roma bwe yali efuga ebintu byayo ebyobufuzi byayo singa tewali muntu n'omu alina pulezidenti mbunolyawo pulezidenti
waafrika
singa tukunganyemu ebyekkumi byonna paka
Roma
nga bw'olaba Roman Catholic bwekola oyinza okulowooza
Roman
Catholic kintu kirala
nnyo
naye ye Roman Empire kifaananyi kyayo era omusolo gukunganyizibwa mu bakulembeze e Uganda
bonna
okuva ku ssabo eriri mu kyalo
eyitibwa
ekkanisa
y'abakatuliki
ne batwala ku kitebe
ekikulu
ewa papa
be
basooka kwegamba bo baava ne mu types of tithes olwaliro eziteereddwawo n'ojalaba ensolo y'amayembe ekolera mu bintu bya Roma
byennyini
obulokozi obw'obulimba
ati
bwaleeta types of tithes obukanisa bwonna obuva obugwa wansi
bulina
okutoola ekimu ekyekkumi ekimu ekyekkumi
ekirala
n'amagandula gaakomezeddwawo ojja kubiraba obitegeere bulungi waliwo ekiyitibwa obulokozi nga munaye si
bulokozi
amaanyi ga kizikiza ge gataddewo obulokozi obw'obulimba osinga n'oli nga omubuuza oli pastori ki
nze
ndi bulaza nga ye bulaza Roni nga talina kirabo kyonna n'obuuza aweereza nti mu kirabo ky'obwa bulaza naye mumanyi ba bulaza
bavaawo
ogenda okulaba kati aba Roman Catholic
Protestants
n'amadiini awo
and other religions
gambalira ddala ebyambalo by'Abaroma
they put on the garments of the Romans
ojja kubiraba
you will see them
njagala buli kimuntu kive ku mutendere otegeere
go level by level that you understand
katusome mu Yokana tugenda okutwetegereza ennyo
let's read in Jonah and we see
ebikwatagana n'omutwe gw'ebyobufuzi engeri gye gwafunamu
ekimu
ku mitwe gino omusanvu egy'ensolo tuli mu Yokana
18
n'olunyiriri olwasatu mu ssatu
Yokana essula ya 18 olunyiriri lwasatu mu ssatu awo Pilato n'ayingira nate mu kigango n'ayita Yesu n'amugamba nti gwe kabaka w'Abayudaaya
kakati Pilato
now Pilate
yali mukiise wa kabaka w'empera Caesar
was the representative of Emperor Caesar
yali afugira ddala Roma
yonna
obwakabaka bwa Roma obwali butudde ku nsi yonna ku matwale g'ensi
yonna
kati nga buli ggwanga
now every nation
lyamaze okuwamba ateekayo omubaka afuga ku lulwe kati mu birewo bino mu Isirayiri yo waaliyo Pilato kati bamutwalira Yesu wakusalira emisango okimanyi nti Kerode yaliwo naye ng'alinga atalina
kabaka
kyali awo nga kisasalala nakibeera mu kulya
nakuseka
nga kikola obubaka akibeera mu bubaka kulaba mazina mafu nga talamula nakulamula
misangonga
balina gitwalawo yo ogundi Pirato we bufuzi nno bwe buto
ebwabyo
ate kankubula e Roman Catholic tebikyusa
Roman Catholic has never changed that
era baateekawo bafaazi abasala emisango
you put priests who carry out judgments
bw'oyonoona ng'ogenda eri nga mu kabokisi
you go in their box where the priest is hiding in there
nakoze ebibi
I committed sin
nga liri muli iri kusikirira
and the priest is inside laughing at you
nga And he tells you,
you go and slash the compound. You are forgiven. Things change, they did change.
Just
made an image.
Because
the image doesn't have power like the original.
Roman Catholic.
The Roman Catholic.
Authority
like the Roman Empire in the power it held.
Yes, we have
praise Jesus so much.
Let's
move on with John.
John chapter 18,
verse 34.
Yes, Nadamunti. Kino okyogedde ku bubwo nanti kibalala be bakubuulidde ebigambo byange. 35 Piraato n'addamu nti nze ndi Muyudaaya, ab'eggwanga lyammwe ne bakabona abakulu be bakundeetedde okoze ki?
Ab'eggwanga lyo ne bakabona,
the people of your nation and the priests.
They
have spoken that.
You
know the words these people were doing. The Holy Spirit had spoken them in Psalms 2. And he said the kings of the world and the rulers, they have conspired words on the Lord and his Messiah. That's what they were fulfilling right here. Let's move on and hear. John 18, verse 36.
Yes, Nadamunti, Obwakabaka bwange, si bwakabaka wa mu nsi muno. Singa obwakabaka bwange bubadde wa mu nsi muno, basajja bange bandirwanye ne siweebwayo mu Bayudaaya. Naye kakano obwakabaka bwange si bwa wano.
Your
politics, your
own too.
You think me, I'm to sit here and reign? But if it was like that, and my kingdom is here,
I
am my servants. You know the one he spoke of? The angels. That they would have fought till he wasn't arrested.
And
so the Jews to crucify him.
You know,
when they told the disciples,
I
wonder, I can ask for a legion of angels.
Those
are the servants he had. Even when he prayed and was weakened,
the Bible said
an angel came to strengthen him.
Yes, he was with.
Praise Jesus.
When he
angel came to serve him, and he strengthened him. Great servants he moved with. Besides the 12 disciples, he was with the angels. It is the man who got revealed. He had an amazing faith. He was a centurion. He was a soldier. He told him, me, I have
armies.
I send them and they go. And I call others and they come. You to send your army.
I've
not seen faith like this. But that word came. How did this one get revealed? Jesus had armies. Not by power, not by might, but by the Spirit of God.
Yes, we have
praise Jesus so much.
Now,
because of that, brethren, this
view
you had come to reign on the world. That's why the Israelites of the flesh, now they are keeping his place, this is your seat to come and sit in it. And
they
said the Jesus who came is not the rightful one, the one they're waiting. The one they wait to come sit reign on the world, they don't know where his throne is. But he told them here, I'm not to reign on this world. I'm to reign in the kingdom of heaven. If my kingdom was to be here,
wouldn't
have even touched me. Now they look much at the politics. And they forget if they pass through the church, the sword to harm them was to pass through there.
Yes, you were
praise Jesus.
So you have heard about Paul.
That's why he eventually sends apostles.
Now we will
last had Acts 28. And he entered right at Rome. And he took salvation. And the gospel of the kingdom of God. The problem we told you. At Rome there was no Catholic. There was salvation. And the gospel of the kingdom of God. If you book, look at the book of the Romans. The apostle Paul writes to the Romans. Saying in Romans 10. Verses 9 to 11. A person believes in his heart,
they
give a salvation, and confess with their mouth to be saved.
But
now them,
that
you have to go study their studies.
Catechism.
I hear catechism and many others. I don't know much of that. Now you don't confess salvation, even you confess the Catholic Church. Scriptures say they have to confess salvation. Where did that thing come from? You know your forefathers. They claim one religion of my forefathers. Don't know where it came from. You just arguing. You know, people argue for religions, they don't know where they came from.
I just
for Catholicism to exist in it.
That's
the religion of Jesus. You read and you heard him speak the word Catholic.
Yes,
we have praise Jesus.
So we have now
Uganda. Now with all brethren,
we want to
understand that religion.
Roman Catholic.
The Roman Catholic Church.
Roman Empire.
It's an image of the Roman Empire.
Nsoro yenyini moyo gwa Satan.
Beast itself, the spirit of Satan.
Gutonza madini sima tondo
nyo. It's created not a few religions.
Era no buloko zoba do wanda.
Even the real salvation, which has been. As they fought it in Rome, as Apostle Paul took it there.
Until
they created a false salvation.
This
you hear, they move on crowning bishops.
Inspector General Prophet.
And they give them a ring and a walking stick. Just as their priests are.
So
they first wrapped up all religions.
Protestants,
Seventh Devil, Adventists, all of them. Orthodox and the others. Now they entered into salvation. They found you having greed of honors of the world. They crown you bishop. And they give you ring. And the stick. And the garments. You walk with them like that.
You hear
that he's called his lordship the bishop.
You hear? Doctor, pastor.
Bishop.
Serwada.
Undi.
Another.
With the collar. Salvation is going all of it. But God is good. Let's first expose the acts of Satan and the source and origins of the religions and the false salvation. The beast with the two horns was like of the Lamb of God. You want to stand the real salvation. Go back, look at how prophets and apostles moved. You don't follow this age. Let's move on as we look.
The head
of the beast which got a wound, the polyp,
are
based in the Roman Empire.
Yokana esura ya 18:37 onyola 37.
John 18:37.
Awo Pilato na mugamba nti kale gwe kabaka. Yesu na damu nti oyogedde kubanga nze kabaka.
You said it's right. I am a king. There the problems increased. You told it to me, I'm king. Is it not?
Yes,
I am king.
Pilato n'agamba kati Caesar nzise.
Pilate said, now Caesar is going to finish me.
Wanga Caesar mubaka wa sitani.
Oh, Caesar is a messenger
of Satan.
I'm not speaking of Caesar who is here. Speak of the Caesar who was the emperor of the Romans.
In
the era when Jesus was born.
The
kingdom he reigned over of the entire world was given him by Satan. And they didn't accept any other person calling himself king.
And
he's not known to bow to
Caesar
or the emperor Caesar.
John 18:37.
He told you that
entire birth is in being king. He said, we had finished. But he
said,
so he doesn't make campaigns. He's in things of the gospel.
Yes,
praise Jesus.
When
the problem which was,
it
enters to pass politics, to harm this head of the beast of the head politics of the Roman Empire. It would have been very hard.
He
had to use the sword of the word.
He
had to pass through the church
to
totally destroy the powers of Satan. Those weak based majorly in the politics,
investing
in the Roman Empire,
which
reigned over all nations.
Jukira.
Remember,
don't
you understand this word?
You
know the image of Roman Empire,
Roman Catholic.
It has words it speaks. The Catholic Church, which spreads the entire
Roman
world.
Empire,
the Roman Empire spread where? The entire world. You will understand. The other is an image. The Catholic Church which spreads everywhere. That's how they speak.
The
rulership of Roman Empire spread the entire world. Through this image, Roman Empire comes back to spread the entire world. We trample all nations put it under their feet. Even the image speaks the same talk. People still don't hear.
God never
opens your ears, you can't hear. And they still speak the word. The Catholic Church which spreads everywhere. I believe in the Catholic Church, which spreads the Roman Empire, the kingdom of Satan.
And
they force you right when you are an infant child.
God
says you believe with your heart.
These
ones put a representative for you when an infant child. And they hold your hearts.
This
is not what they say. They tell the young baby, you reject Satan.
And
this old man answers, I reject him.
You
reject him with all your heart, and the old man answers, yes. According to the book of the Romans,
they
say the person is to believe with their heart.
How dare
you?
You
hold the heart of that young baby. These ones are liars.
Don't you see?
If we come to the Holy Communion, if we come for communion, Jesus put and he said, pick and eat. These ones are the ones who pick for you and put for you on the mouth. Everything turned upside down. And the ones who make you to drink, the others, they get them get drink.
Drink.
The remaining, he adds it to himself.
Yes, he was
praised Jesus.
That we don't get him, Yohana.
Let's move on in John.
Yohana sura ya 18:37 onyorasa
tumomsana. John 18:37.
Nze nazali bwecho, necho chechandeta munsi, ntegeza amazima, buli owa mazima awulira eddoboozi lyange. 38 Pilato n'amugamba nti, amazima kyeki?
Nagane bannange.
No.
Kati emisango ngera gisalanda.
How am I going to judge this?
Amazima kyeki?
What is truth?
Yohana sura ya 18 olunyolasa tumumnana.
John 18:38.
Bwe yamala okwogera ekyo n'afuluma nate n'agenda awali Abayudaaya n'abagamba nti siraba musango ku ye.
Yafuluma agamba Abayudaaya siraba musango.
Told the Jews, I don't see a charge against
him. Satan and his
fallen angels had already entered them.
Remember,
why he's afraid the man is
talking.
I came to preach truth. What is
the
truth? I cannot judge things I don't understand. Let me first understand what is truth. Let me go tell them I've not seen a charge against him. This is what happened.
Yohana esula ya 18 olunyolasa tumomwenda.
John 18:39.
Naye mulina empisa nze okubateranga omu kukuyitako. Kale mwagala mbatere kabaka w'Abayudaaya.
Nti mbatere kabaka w'Abayudaaya Yesu.
Release the king of the Jews, Jesus.
Boba agamba bitu.
What did they say?
Olunyolwana.
Verse 40.
Awo ne bakayana ne bagamba nti sono wabula Balaba. Noyo Balaba yali munyazi.
Kakati bagamba tutere omubbi.
They said, leave us the thief, release the thief.
Omanyi yali nga abatono nga ababba n'atemula.
Balaba would steal from them.
Omanya sitani kati wano yali ako yeriisa
kuli. Satan was all over them.
Abantu tusebo ne bagamba tuwabu.
Omubbi
oyo
omusi. Release the murderer.
Gwobota.
You release him.
Abantu bali tebakyali bokka.
People were no more alone.
Bali possessed.
They were possessed. The spirit of the devil moving in the
lion
seeking whom to devour. Praise Jesus so much.
So, Bagamba Tero Mubi, Obatu Tatu,
release us a thief, whether he kills us, let him kill us.
Agati, Pilato, we again a mass, Okaya, and so
is. Pilate moved to argue against that.
Bamugamba Kati, Tugena Kurope,
they told him,
our Emperor Caesar.
We are going to report you to Emperor Caesar.
That
you supported to appear another king in the world. Yet we have our king Caesar. When you read John 19, verses
9.
John 19:8.
Rumwenda, na ingina na temu chigango, na gamba Yesu ntioli wawa. Na Yesu na amudamu, unyole 10. Awo Pilato na amugamba, tuyogera na ange. Tumanyinga ninobu inzo boku kukuta. Era ninobu inzo boku komerera. 10. Yesu na amudamu, tewandi badena buinza bonna kunze. Singate waku webo kuva wakuru. Ampadeyo joli chavude abera n'ekibi ekisinga.
Nakaba kakati obuyinza bw'okunsalira emisango bwakuweereddwa kuva mu ggulu.
Naye
singa tebaabukuwadde kuva mu ggulu.
Tolina
by'osobola kunsalira.
Wabula
oyo ampaddeyo joli okunsalira yalina ekibi ekisinga.
You have a smaller sin, but the one has given me up.
Yes, we have a
praise Jesus.
omanyi yali amuwaddeyo sitaani yali ali eri
mukwekungaalowooza
byo byabufuzi
nga
tatunuulidde nnyo ate yesu yali azze kutunulako ekyali ekikulu ennyo
ddala
mpozi n'okukosa omutogo y'obufuzi bya sitaani
mumutwe
ogumu ku mitwe omusanvu egy'ensolo
ensolo
eyokuna
roman
empire
eyakolerwa
ekifaananyi kimanyiddwa nga Roman Catholic Church.
Made an image known as the Roman Catholic Church.
Yes, he was with
you. Praise Jesus so much.
Naayogera naayogera bwati.
And he moved on to speak this.
Yohane sura ya 19 olunyolwe 12.
John 19 verses 12.
Okusookera awo Petero n'asala amagezi okumutta.
Okumutta.
Okusookera awo Pirato n'asala amagezi okumutta. Naye Abayudaaya ne boogerera waggulu nga bagamba nti bonomta oyo nga toli mukwano gwa Kaisaali. Buli muntu yenna eyeefuula kabaka awakanya Kaisaali.
Yesu
praise Jesus.
Kati Emperor Kaisaali oyo.
Now Emperor Caesar.
Buli muntu yavaayo nga yeefuula kabaka nga tasoose muvunaanibwa ne yeeteekawo.
Came out to put himself be king at the local.
Ng'abeera mulabe.
He was an enemy.
Ate bawulira Yesu ate kabaka
yeah, Jesus is king.
Ate Emperor Caesar si yamuteekako kati ate Pirato
now Pilate
alinga abikkiriza
as if he's believed that
niwemunga tugenda kuloopa owagidde yeefuula kabaka
purported the one claiming to be king.
Nsubira olutalo lutegedde bulungi byobufuzi lwaki ekiwundu ddala kyajja ku mutwe gwe byobufuzi era okuva ku olwo Roman Empire eno teyagenda mu maaso nakuba na maanyi gaayo yensonga lwaki bagambye nti ensolo eyo yafuna ekiwundu ku mutwe ogumu ku mitwe omusanvu n'ekiwundu nga kyakufa kwegamba kuggwerawo ddala kwa
bwakabaka
naye olw'okuba obukujjukujju bwa sitaani era baatondawo ekifaananyi
kyekyo
kimanyiddwa nga Roman Catholic
Church
naye ng'ekisinga okwewunyisa baali bakitondawo baasooka kutondawo obulokozi bwa bulimba ba Emperor Sebo ne beefuula abalokose okutuukira ddala ku Emperor Constantine bajja yeefuula abalokose ne bayingira kumbe ensolo y'amayembe abiri oyo Constantine yasinga okyakalanya nnyo obulokozi obutuufu
n'abuggyawo
n'atondawo obulokozi obw'obulimba ne busooka butambula okumala
akaseera
nga bajjewo n'ekkanisa entuufu eyatambulirangamu ffe
abaana
ba Katonda n'alangirira okuzimba St. Peter Basilica ekkanisa esinga obunene mbu mu nsi yonna olwojjukira yali awakanya eya Yesu gye yazimba ennaku
esatu
ebyali wali byali kikiri yazimba nga bulokozi bwa bulimba ne bakyusa erinnya lya Yesu bwe twali tusabira ne batondawo Maliya
okutuukirira
n'abatukuvu awo ab'engeri ez'enjawulo katweyongereyo
Yokaana essula ya 19 olunyiriri olw'13 awo Pirato bwe yawulira ebigambo ebyo n'afulumya Yesu ebweru n'atuula ku ntebe ey'emisango mu kifo ekiyitibwa amayinji amaliire naye mu Lwebbulaniya Gabasa 14 lwali lunaku lwa kuteekateeka okuyitako zaali nga ziri essaawa 6 n'agamba Abayudaaya nti laba kabaka wammwe 15 awo bo ne boogerera waggulu nti mujjeewo mujjeewo mukomerere Pirato n'abagamba nti nnaakomerera kabaka wammwe bakabona abakulu ne baddamu nti tetulina kabaka wabula Kaisaali
anti ndowooza
owulire
Kaisaali empula wa Roman Empire.
Caesar, the emperor of the Roman Empire.
N'ekifo ekye twandiise ekyandibadde ekitukuvu yali yakiwamba
mu linnya
lya Sitaani.
In the name of Satan.
kubanga twawulidde mu Luka essula eri eyokuna
olwokutaano
mpaka olw'omunaana
nga
sitaani agamba mukama waffe yesu
tivunnamira
n'akuwa obwakabaka kubanga bwampeebwa
bunnamira
onsinze
w'obwakabaka
bw'ensi eno
kubanga
bwampeebwa
era
mbuwa buli yenna gwe njagala
wonna
n'okutuukira ddala mu
Isirayiri
wonna
omwoyo
guno ogwa sitaani
ogulabikira
mu nsolo eno eyokuna
erina
emitwe musanvu
obumwa
nga bulinga obwengo
munne
bw'empologoma
okuwuluguma
nga sitaani ng'anoonya ow'okuzikiriza
obugere
ng'obw'eddubu
eririna
embiriizi esatu mu luba lwayo
okuzikiriza
taata maama
n'omwana
n'amabala
ag'engo
okusobola okuba nga tewabaawo kanisa ntukuvu mukama waffe yesu gy'agenda okudda
okunona
so bwekityo
omutwe
gw'ebyobufuzi
emitwe
gino omusanvu
egy'ensolo
gwafuna ekiwundu ekyokufa subira kati otegedde bulungi ekiwundu
kyekyava
era namutwe kikaki
kati
awo tulyoke tutegeere ensolo ey'amayembe abiri agalinga ago omwana gw'endiga obulokozi obw'obulimba engeri gye bwakola ekifaananyi
eky'ensolo
eyo n'ekifaananyi ekyo nga yeromani Catholic Church.
The image is the Roman Catholic.
Nga bwe bakola omulimu paka ensolo eyo weenaawo n'ekiwundu omutwe gw'ebyobufuzi eddemu efuga ensi yonna Yesu yeebazibwe. So bwe tuba tuwulira kankusampolingeko ku ebyo tujja okulaba ku lunaku olw'okubiri luli
eyo
okusinziira mu kubikuli bwa 13
olunya
olw'ekkumi n'olumu batulaga ensolo eyakola ekifaananyi
ensolo
ey'amayembe
abiri
kubikuli lwa essula ya 13:11 ne ndaba ensolo endala ng'eva mu nsi era yalina amayembe abiri agafaanana ng'ag'omwana gw'endiga neeyogera ng'ogusota onyole 12
Yesu yeebazibwe
nnyo
nti yalaba ensolo endala
eyina
amayembe abiri
galinga
ag'omwana
gw'endiga
ensolo yennyini gye tumanyi nga Roman Empire
oba
obwakabaka bwa Roman
Empire
mwoyo gwa sitaani
bwe
gumala okufuna ekiwundu ku mutwe ogumu
gamba
omanyi kye tulina
okukola
omutwe ogufunye ekiwundu
tugunyeko
ogw'ebyobufuzi
n'emitwe
emirala gyonna
esigazeeko
omutwe
gwe
amayembe 10
tugagatte
gatte tuggyemu
abiri
gefaananyiza ng'ag'omwana
gwe
buli bagambye gagefaananyiza ng'ag'omwana gwe
kuba
twogera ku bulokozi obw'obulimba
obwayingiramu
n'amayembe ago abiri
bayibuli
eyogera ku myomusanvu egya katonda
egirabikira
ku mwana gw'endiga mukama waffe
yesu
engeri y'amayembe omusanvu
mbu
naye neyalabika ng'erinako ng'abiri agalinganga era abasomye naffe tuzze tugalaba waliko omwoyo w'amaanyi
ag'ekizikiza
n'omwoyo w'okuteesa okw'obulimba obunnabbi obw'obulimba
bunaye
ensolo eno mu kujja kwayo
ebintu
byonna bye yali eyogera nga bya sitaani
wabuli
abasinga babuuza ensolo eyo yali efaanana etya era egenda kuba
efaanana
kubanga egolokoka buli kiseera paka ng'ensolo eri Roman Empire emaze okuwona ekiwundu lwaki yalina amayembe agalinga ag'omwana gw'endiga katusome ku katono ku mwana w'endiga mukama waffe
yesu
mu kubikulirwa essuula ey'okutaano
n'olunyi
olw'omukaaga
kubikulirwa essuula ya 5:6 ne ndaba wakati w'entebe n'ebiramu ebina ne wakati w'abakadde omwana gw'endiga ng'ayimiridde ng'afaanana ng'eyattibwa ng'alina amayembe 7 n'amaaso 7
Yes,
praise Jesus so much.
Yes.
Our Lord Jesus.
He
appears with a mystery known as the seven horns. Like you see on the lampstand. Those lamps standing. Which are in the form of the horns. And they say with the seven eyes. And they explain that the seven spirits of God. Now they tell us that this beast appeared with horns like of the Lamb of God. They have taken on the six, two spirits, on the seven spirits of God.
Yes,
which are with the Lord Jesus. And they appear as Jesus. It's like salvation, but it is false.
And
that is what made an image. What we call Roman Catholic.
In
salvation which was in Rome,
obutufu,
which was right
there,
was exchanged with a false salvation, with a false Christ, the one who is called Jesus of the Catholics.
Yes, he was
raised Jesus.
Emperor.
And he came to send emperor.
The emperor Constantine.
Mostly emperor Constantine. And he brought in the false
Roman Catholic Church.
Brought in out what he called the Roman Catholic Church.
The
image of the beast known as Roman Empire.
Yes, he was
raised Jesus so much. That's why in explaining in Revelation 13, verses 11, they have told us this.
Ngesinzi sensi na watu ulamu ensole yoruberebelie ya one chungundu echo kufa. Kuminasatu, neko logone lomunene, ero kusomri lo kufamu guru, kuhunsi mumaso gavantu. Kuminanya, nerimba watu ula kuhunsi, ologone lobo ya webo kukola, mumaso gensolo. Ngegamba watu ula kuhunsi, okole lonsele chifana nye, eline chungundu eche chitala.
That
the image is what came first. The image of the beast is what came first that it got healed.
Yes, you have
praise Jesus so much.
So
now the beast of the two horns, that like of the Lamb of God, the false salvation,
Jesus,
of the Catholics. And
when
full salvation was beginning in Rome,
the first
come with many false miracles.
The
gospel we have no more told. The
Bible
was taken from them, they did it.
And
the leaders remained with the Bible, mixing it and messing it up.
Till
they created what they call Roman Catholic Church.
The
image of the beast.
And the beast
is the Roman Empire.
Image
is
Roman Empire.
Till the Roman Empire comes back to reign.
But
what I can tell you,
the
beast of the two
horns
came back, the false salvation is prevailing now. Even the horns, it has two. Those like of the Lamb of God. They move with the spirit of power of darkness to work miracles. And they move with prophecies.
The
spirit of the counsel of the devil.
They
are in prophesying.
And
just as the beast spoke initially,
when
they built a big Roman Catholic church.
St. Peter Basilica,
what they call St. Peter Basilica in Vatican.
To
exchange it with the rightful church.
Wisdom proof on the
right Christ and his church. Now you will understand them well. That's why salvation moving on today. You have to be careful of it. It began in 1962.
okuva mu America.
To come from America.
Era olwaleero ba Kenneth Copeland bonna
baamaze
okwewaayo eri Papa nga bagamba ye mwana wa
Katonda.
Era baatandise okuwandiisa buli
bulokozi
babuwandiisayo mbu nabo bwafuuse
eddiini.
Baatandise okubawa amaganduula ate okugenda kwewuunya. Omanyi mbadde mulowooza ekintu kiri kiti. Kakati ojja kugenda ebukalango osinga n'omwoyo gwe gumu okukuba abantu ebigo mu kkanisa n'okulagula. Ebukalango wano
wegumu.
Mbusimayi Mountain Zion.
Mountain Zion of the Catholics.
Ebifaananyi byonna walina obulaguzi bwonna
n'amaanyi. All the ideas and the prophecies and the powers are moving on there.
Ebigwo okulagula.
Okusalanga
emitwe
bagenda.
Nga bw'obadde obirambu by'obulokozi bigenda mu
maaso.
Kye baasooka okukola kiri ekintu kimu ky'okulaba. Ensolo eyo ey'amayembe abiri. Obulokozi obw'obulimba. Yesu. Bwe yali ejjemu gwe yasooka okukola kwe kukyusa ekkanisa.
Eya
Yesu.
Of the building.
What's
moving on
the
salvation which
is building,
buildings and the conditions to build buildings.
And if you
know what you
meant
to be the holy church,
you
go to have spiritual records and
they
build the buildings. Everyone get their own Jesus. Jesus of another works.
Kati ensolo ey'amayembe abiri bwe yamala okukola ekifaananyi
bwe
tuyita obulokozi obw'obulimba yasooka n'ebulawo
naye
banga tekyaliwo obulokozi ne busooka buva e Roma ne budduka nga buyita mu
Martin Luther
n'ayingira mu England
ne
basooka batandika obulokozi ne babawamba nabo ne bayingira mu by'eddiini
ebyeroma
awaava obuzibu
kubanga
waazaala amaddiini ba Seventh Day babi naye nga buli omu agwa bugwi mu bintu tabitegeera kati obulokozi bwali buzzeemu nga busitukidde mu America obulokozi obwaddala
mu
mwaka gwa 1800
tugenda
otuuka mu 1960 mu ziizo nga buli obwo obulokozi obw'ekiyaye busituka bwasitukira mu
Los Angeles
baakuŋŋaanya buli waddiini na buli
nzikiriza
n'abalogo
ne
bafulumya New Pentecost
and they brought out the new Pentecostal
order.
That's today.
That's
where tongues fell on them and each one spoke things not right.
Right from them,
beast of the two horns like of the
Lamb of God,
called salvation and walk again.
Era bwe bugenze busanyawo enjiri y'obwakabaka bwa Katonda
obwakabaka
bw'omuggulu okubazza mu njiri y'ebyenfuna by'ensi
eno
busanyawo ekkanisa entuufu erina okuzimbibwa nga be batukuvu ne muzimba ebizimbe ne musonda ssente ez'engeri
zonna naye
nga tekusobola zimba kkanisa matukuvu
so
tujja kuba tudda ku lunaku luli
eri
okusobola okulaba ensolo ey'amayembe abiri obulokozi obw'obulimba obwagolokoka mu Roma okusaanyaawo obulokozi obutuufu ne busobola okumaliriza nga butonze Roman Catholic
Church
ekifaananyi kya Roman Empire Mukama akuwa omukisa
webalekere.